Ministry y'obulamu etongoza enteekateeka y'omugundu y'okulwanyisaamu ebirwadde ebikambwe ebigwa bitalaze ng'etandikidde mu disitulikiti y'e Wakiso nga bakugitalaza ebitundu byonna eby'eggwanga oluvannyuma nga beeyambisa abasawo ab'okubyala abamanyiddwa ennyo nga ba VHTs. Enteekateeka eno yaakutambulira kutendeka ba VHTs enkozesa y'amasimu ga buli wendi kufuna agaseereza agaabaweebwa gavumenti ng'era batandise n'abo abakujja bannaabwe ate oluvannyuma nabo bagende batendeke bannaabwe. Kamisona avunaanyizibwa ku birwadde ebigwa bitalaze Dr. Allan Muluuta akiikiridde minisita w'ebyobulamu mu kutongoza enteekateeka ey'ekitebe kya disitulikiti y'e Wakiso agambye nti eggwanga lijja kwesigama kwa alipoota zibalina okuweerezanga buli kadde.
Bye basawo bafe abatendeke abawansi kyetwandiyise Health Center One bano ba VHT tuludde nga tukolagana nabo mu program z'endala naye mu program ya surveillance twagala tubaleete on board basobola okunoonyereza ku ndwadde ezibalukawo zibayita ezigwa nga teziraze nabo nazo bazikoleko bazigatte ku program endala zibadde bakola nga za malaria ez'okugagema batiripotingira obulwadde bitutukeko mu mangu tubeere nga tulina kye tusobola okukola amangu obulwadde nga tebona bakusaasa bwe bityo so bwe baleeta eky'okuzuula endwadde era be bantu abasande kubanga bali ku ground.
Kamisona Muluuta agamye nti ekigendererwa kwe kufuna amawulire mu bwangu ddala ministry esobola okulwanyisa ebirwadde ebyo ebibalukawo mu bwangu.
Nti n'endwadde tubeere nga tuzizuula mangu bwenkuwa ekyokulabirako nga seere byayita mu COVID-19 abantu bangi baafa nga obulwadde busaasaanye mu bantu twagala zino endwadde zino ezisinga okutta abantu amangu tubeere nga tuzitegererawo tuzijjanjabe tuziyize okusaasaana zireme okutta abantu abangi.
Dr. Tim Dunston akwanaganya ebyokunoonyereza ku ndwadde okuva mu bitundu by'eggwanga byonna agambye nti basinga okwetaaga mu nteekateeka eyo bwebwangu bw'abasawo nga bakozesa amasimu bwekuweereza ekirwadde kyonna ekikambo ekiba kibaluseewo.
This team could not give us good information. Remember, it was paper-based and some of the information were lost. When you want to go and follow maybe somebody who was sick, you can't get information. This one has got good record that will make us go and follow up with the client. These are going to send messages using the phones, which is real-time, but they can also use it to take videos, take photos that they can share with the health workers who are trained to make them know what condition is affecting the community member and asking the health workers to respond on.